CoplayJam.com.
Tuone, nachi rileji fata tuikala nazi.
Azuri.
Lode, 4 na 5.
Alo.
Ni misto kuna kebulezi.
Wafo.
Hena interi vodini.
J Music Media. Media.
Ito. Stadio num boys wa
tu. Tuone.
Ava iso kupeno mungurufi. Apondo kapa pene ni ngurufi. Paro saka pari watumbuma. Tugero paere sketura duma. Ifya kumwena kubukulu haya. Umu achare wera fena maya. Kusangwana wakashana balo wamo. Noti ndonga kanwa balo lamo. Dijari shabose wa shinde. Chitu tachirire noti wapinde. Witenwa baby tulabubwa. Indala manga shakwa tulapula. Chirungo chena na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as upo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chivwese na footy.
Kawa 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 kawa.
Kale wangu.
Sawa 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 sawa.
Kale wangu.
Lega chirire bu. My big boys watch the boo. Era soft the boo. Pumaga pukif kubu. Hey, kare wangu ka banana. Pamba munjere skero para gachanana. Yey, nijirit mananana. My good boys wau shira sakamana. Tomneku, era tomneku. Ekuno umfa pala mutamneku.
Wangu,
ufiro guateku. Ifida nikunu, kuateku.
Wangu,
chirungo chana na chirira.
Kare wangu.
Era stop of video.
Kare wangu.
Tati tukare fezi.
Kare wangu.
Ichina akshirira.
Kare wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as upo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chivwese na footy.
Kawa 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 kawa.
Kare wangu.
Kepisa. Sawa 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 sawa.
Mwanandia mtolo mara sana laka. Nisaizi nga topu sana nisi miaka. Nigero wandi nisi chiveresi hata. Notugure shokwa sana sana konaka. Hakunu watula buwa wisa kamana. Ineni mbogwera ndipa kamana. Christmas twariria ndimu new year. Mboi za shokwa pachiri ule.
Bululu mboi wendi mbote. Mpapala chirile chilwe mbote. Chile kupangila olo tengate. Ito chila ngufu isha tengete.
Chirungo chana na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as upo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chivwese na footy.
Kawa 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 kawa.
Ito wangu.
Why katapa na ikatapa? Wela kokolo kupyanga katapa katapa. Kana ufola isapa. Nikono twala lila saba. Plus dijali mumuji. Bagelo valela ngafya manuti. Iseni tuangale wonse teri. Onse ni opportunity healing inda varuti. Mwitena funika kule piki piki. Makozi ya kubundi 5 I don't piki piki. Inachiri langechi mwana valeshina. Oh nene stajo ni kuwa laveshina.
Chirungo chana na chirira.
Kale wangu.
Era stop of video.
Kale wangu.
Tati tukare fezi.
Kale wangu.
Ichina chirira.
Kale wangu.
Katata katuvilu tukolo nimbote. As long as upo tulesha na mimbote. Serious single lipa duty. DJ chivwese na footy.
Kawa 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 kawa.
Kare wangu.
Sawa 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 kawa kawa.
Kare wangu.
It can be just alright to the people can understand this right here. My name is Kepler Zippin' Fakita.
Be on the deck.
Tuwale. Hela smitch nigga. Nigga penti. Hela big boy. Hey my boy. Nino kufisa haba evan to boy. Samula sakala baki skina. DJ face piece ili vola skina. Tunch teri wawo. Hela deluxe commander wawa. Ishe MP soj. Satini bleach pifes na king koko. Bisi de kolabo kule fwa kefi koko. Cholandi. Hela nemzi. Murilo fire. Ukuna simbu.
J Music Media. Media.
Mad move.
Play jams.com.
Ella on the beat.